Ministry y'ebyobulamu ewadde abasawo ab'enjawulo mu disitulikiti y'eMayuge ebikozesebwa mu kutuusa obuweereza bwabwe eri abantu n'ekigendererwa eky'okutumbula ebyobulamu mu bitundu byabwe. Nga mu bibaweereddwa mulimu magetisi ensawo, uniform jacketsi, ebyuma bye bagenda okweyambisa mu kukola emirimu gyabwe n'ekigendererwa eky'okulaba nga balwanyisa endwadde ez'enjawulo mu bantu. Profesa Charles Olara avunaanyizibwa ku by'obujjanjabi obw'endwadde ez'enjawulo nga yakiikiridde minisitule y'ebyobulamu Dr. Jane Ruth Acheng yategeezezza batongozza abasawo bano ab'enjawulo mu mwaka gwali gwa 2023 ng'era baafulumya abasawo 168 naye babadde bakubirizibwa bulijjo nga baweebwa n'ebikozesebwa okutuusa obuweereza mu bantu. Dr. Lala awadde abasawo bano ab'ebyalo essuubi oluvannyuma lw'okubategeeza nti gavumenti egenda kubawalawo ensi, wabula ekisinga okubeera ekikulu kuweereza bantu kubanga gavumenti ebamanyi era ebalowoozaako nnyo.
And we have handed them we already had handed them the passports, but now we have handed them additional tools, the BP machine, the glucometer, the bag, the uniform, which we think that they should be able to facilitate them. Shoes is a link between the community and the health system, and their work is mainly aspect of prevention, to prevent diseases, do health promotion, to give accurate information, and be able to give for population due services, to mobilize children for vaccination, to mobilize mothers to attend antenatal, and also deliver in a health facility.
Baba kulembeza okuli Peter Nkwanga tasibula ng'ono yamyuka ssentebe wa disitulikiti y'eMayuge ne Abudu Batambuze yakulira abakozi ku disitulikiti eno basibe gavumenti ebongeremuko ku byobulamu kubanga birabika bikyalina obuzibu.
With a population of around 580,000 people, we don't have a district hospital. We have 3 health center fours. We have 11 health center threes. 5 lower local governments don't have health center threes. But we have 22 health center twos. We thank the ministry provided us structure for all these facilities. But staffing is still a problem. The wage is still a challenge, and I request the guest of honor, advocate for more wage.
Wabula omulango okubira gavumenti yagati nti Mayuge tulina abantu kamaala obukaire 16 aya amadwaliro tulina matono ne badokita tulina badokita 6 okusavinga population yeyo. So nkubiriza gavumenti omulanga eyongere sente ez'okuwandika abasawo mu madwaliro gaife gano agabuliddwa.